Nataka twende kijijini kwa babu, tukatambikwe na mizimu ya wazee. Kupendana kwetu siwe sababu, palibaliki pendo letu sipote. Simifanye tetesa wala kolo, nataka ni kutunze Isile vya kuchacha wala kipolo, ata usini unguze Napenda kiwa chumbani we mama migundo, kabisa unanichanganya na yako miuno. Unanipa yo vungu ni nanizidi kimo, kila nikilenga shuti kwenye goli imo. Alo, unanipa burudani, wakija baby we jifungie ndani. Alo, unanipa burudani, wakikuga si wambe bebe tufanani. Wakini yona bwege mtozeni
wangu saa,
wakini yona mshamba mapenzi
wangu saa,
wakisema nacho eti ananini
wangu saa,
wambie nacho anani thamini
wangu saa.
Wakini yona bwege mtozeni
wangu saa,
wakini yona mshamba mapenzi
wangu saa,
wakisema nacho eti ananini
wangu saa,
wambie nacho anani thamini
wangu saa.
Wakituona roho zao za wauma, mimi najua thamani yako. Kutwa vijembe vichochoro na nanongona, mana na hofu na penzi lako. Huku kwetu squeeze mtana na visa, kila muda kitona nataka picha. Wengine wanaomba watu follow, wayaone matukio ya Insta. Hello my darling, unanimaliza. Wakini yona bwege mtozeni
wangu saa,
wakini yona mshamba mapenzi
wangu saa,
wakisema nacho eti ananini
wangu saa,
wambie nacho anani thamini
wangu saa.
Wakini yona bwege mtozeni
wangu saa,
wakini yona mshamba mapenzi
wangu saa,
wakisema nacho eti ananini
wangu saa,
wambie nacho anani thamini
wangu saa.
Mone dada mekunja dera,
ingia kati cheza nae.
Mone dada meshika dera,
ingia kati nyonga nae.
Mone dada mekunja dera,
ingia kati cheza nae.
Mone dada meshika dera,
ingia kati nyonga nae.
Poriti riti pado, poriti riti pado, poriti riti pado, poriti riti pado. We na chumnyama sambamba na Nicky Wizo, we sande mjeda Edogo Willy, we watoto wa Badi Channel Charisma. Wameka moto.